This is the African Music Mix on the Voice of America.
The continent, the African Music Mix on the Voice of America.
Get my angel, now chongu bani.
With your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.
Guitar of Sandy, I'm never gonna lose it's down. For a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
mami kobisa mami just one musubani oni ya jisa mi kobisa mami she ando bia trend bye she ando bia trend
my girl
she ando bia trend
hey bye bye
she ando bia trend
my girl
commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
Chawi, come on, cute to no party. Chagua Bega, come on, Tito, Tikuta Kepuani, Kitu Puani. Did you go my like you to Sila Kitoto? No Simuanto, Nabato, just a committee by the Secunde, Chanda Chanda, Manango, Chande, Sigamono Kondo Skonde, Natchez P, Wanandunda, Nifanyo Bamba Supui, Nikitoka, Tuki Tuki, Chichabuang, Sigitabui. Lady go mala cute. What be tozi kwala zako za simu kuja kwa dosu butu. Sisi singi maneno yet. Na kufanya vitu vya jabu kama hivi. Ndio kawaida yetu. Japo tushapigwa na sababu kwa cha matatizo na dhiki. Lakini kwa salama na moja kama hii. Kama tu feel sick. Kitu gani tu sipari. Wakati masala zipo kwenye mstari. Agiza vyepe, nyama choma, bia na pombe kali. Mwili wajani kwa matofali. Go mala cute. Tunabali. Nisi la kumi ndani kumita tunaingia lodi. Iki nikizazi chaula kutoka CMK. Kwa mara nyingine tunapiga. Go, go, hoji. Nifunge mikono miguru ndekeze. Oh, nigadi pekodi. Apo awali mulondo na chekesha. Wakati ojiri kwa tifikesha. Kubuni style. Kwa ndiga mashaini njani kama machizi. Wakati sina mafanikio ni kukoma kicho na bidi. Ona sasa. Tunafanya mambo kama Amit na LOP. Au DJ Nero na ZD. Tunatesi kwa laze. Tumono hiva dinyongi. Ejo. Tumekosha kama chechanali. Come and join to the party. Ulite CMK. Kichangani. Tekuni mambu natali. Masala hoto mekubali. Kama situ na kipaji songekewa. Na tunakamua misi na kibogolo. Pada zati za kutafuna. Kipofu kwa na njia, aminia. Kama cha mchupa wala nduke. Hili siku tuko mbali na machuako nasi tukumbuke. Kama kuna SP na KP, zigzag clue. Humni mdoka lakini akili za kitu. Na pata kwa masala kwa wili, akadibike kitu. Sindu watu wa kitu, tukizika mada tunalikita kitikilea. Huku masala akiagiza, laga supu ni machoma kuku. Mabitazi wote mkuku, ina steli pongezi. Kwa kazi ngumu tunafanya kuji ends. Sindu watu mea juwa ndo ndagemea kulea givulini. Na kwa leoto ni maneli ya sugu. Sasa tunatua bule, dozi za kunini. Na juwa wenye loza kwa abe mnaona tali. Mkiona masala di tunapali, lakini mamivu akizidi. Pasa ushono daftari.
Kama we una kitu panga mstari Six up to bado twa kipa kitu Atutonudi umatwata tisha wajuku Koma la kutu tunapari Kama we una kitu panga mstari Six up to bado twa kipa kitu Toshika makofoni nyoshe ni mikono
tu Yo mambo ya pouku uwanda upa uku Uku londa tu SP na KP kwa Amit Tumedivinjali afagiriwi mtuku Anachotari kazi MC kama unaweza njotu pali Mambo bulu nani akina mbonde renu macho tuku Huku atutaki usaidi uku uku wawili tu SP na KP tukikutana kialibiki kitu Kama mati na zebwela hapa kicheko tu kama kawaida Ndo mana utake utake lazima ukubali Wajinga wajinga tunawapindisha wana ukubali Goma la kiutu zima Mambo ya makula malumbu Nipocho pocho tunajipakulia Zigzag tunacheka tu sasa Bada ya kazi ngumu tunajipongeza Waita Nete tatu tatu kama tulivyo Goma la kiutu zima Kiti kilef mambo ya kuningiliza mkuu Zinatoka tu blue blue kama njugu Tunajua musio tupenda Mutanuna sana wanafiki Mutasema sana kwani macho ya chula Haya mzui tembo kunywa maji Tulipotokea muliona tunacheza Sasa nema tunatesa tunapeta Moja moto moja baridi tunatwanga tumpaka asubuhi Ukileta jeuri ukichonga Haturushi kumi unapigwa na blue moja Unatulia au sio masela Zo tunazotumia Kama una kitu usiwe mzito kuomba Ili tende sawa panga mstari Sio sili mambo asalani Aina kumwaka bajilani Moja moto moja baridi Tunafinya tumpaka asubuhi Kwa wasa zika tuijui Ziki nini kwani Kama ziki mdudu kwa nini asuliwe Kama ziki mtu kwa nini asikamatwe Yani mambo sans Kama unabisha njoo maskani Uliza salabu lubu au Michael Pesa Ote wanajua kama zigzag tunatesa Na tunapatikana zigzag crew masadari At yahoo.com kama kawaida
Kama la kutu tunapadi Kama we una kitu panga mstari Zigzag crew bado toa kipa kitu Atuturudi umatwata tisha wajuku Kama la kutu tunapadi Kama we una kitu panga mstari
Jean-Marie, Célestin de Cade, Madame Nikki de Lyon.
Desire to be beyond our service. Na Marseille, Paris, Nice, Najaccio. La plecotte, mi, eni, agatimo.
na kiringo timbi ekwe a change. Na kiringo timbi dieke magina sango, atenemo ke sigigi la kwena Jose. Jose wali timbi sombi elo, kanda lumba gomo kebeni somata. Evitation Timbi la nina molumbago, Jose ake yamba mona lege yami papa. Service abumbi na yongo rondo, mon pays yo monsa la sommation.
Alte la, Lumbago, etata, etata, eh eh. L'enfant chéri.
Attention, Lumbago, sois à Yetilo, Monduni Pepe, yé yé yé. Natango Tiakotara, sois à Yetilo, Monduni Pepe, yé yé yé. Génération Tifa des consommations à Andoni. Abaye tizona liape. Attention Lumbago, mon bafutani awe, mon kawazi bagarara. Attention Lumbago, mon salana misomation, mitene na morate la.
Oh yeah, Uglendien, jeune bassiste centrafricain, parmi les meilleurs des meilleurs. Son sexy.
Bamba tururu batu mabamba
na sevo puru bawe.
Bamba tururu batu mabamba na
sone puru bawudo.
Bamba tururu batu mabamba na
aberte puru bawu.
Bamba tururu batu mabamba na
sumagi puru.
Bamba tururu batu mabamba na
Regina puru bawudo.
Bamba tururu batu mabamba na
Abu puru bawure.
Bamba tururu batu mabamba na
Zaneli puru bawudo.
Bamba tururu batu mabamba na
Baturuga buburu.
Bamba tururu batu mabamba na
Baturuga buburu.
Bamba tururu batu mabamba na
Baturuga buburu.
Bamba tururu batu mabamba na
Neli Bea Sylvie.
En direct de la grande forêt équatoriale.
Bata Alain.
Oui, ah. Oui, à qui l'a? À qui l'a parlé la téléphone là? La loupe, la loupe.
nom de l'UMCA, et averti le pouvoir. Et délégué, monsieur Anna,
je suis crossé,
médaille,
je suis crossé,
médaille,
je suis crossé,
médaille.
Attention, monsieur la greffier. Mon bas, je sois réguasso. Mon kangala. Na, 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 na. Parce que quand je suis parlé, quand je suis parlé, vous courez, bon, 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 bon. Vous croyez que, et mon kebakiou, et mon kebriveou, et mon kezipiou.
Je suis Condé, je suis Condé.
Bon, Edja, Edja, Edja. Bon, mon jambonjour, et quoi, j'avoue, non, mais j'ai pas d'un gros.
Montengene, 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 Montengene.
Azuma Junior, bébé, à Lyon.
Tongana Kwati Zapa Njombo. Tongana Zola Kamwe Kombo. Tongana Kwati Zapa Njombo.
Listening to the African Music Mix right here on the Voice of America.
America's news are now at the tip of your fingers. Find everything at www.voaafrica.com, the trusted source for news and information.
Kasi kaleki ki bile vai makuria bile sikamani bile vai makuria.
Tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
down the days. The African Music Mix on The Voice of America.
The African Music Mix. The best African music is right here.
Baby, can you hold me? no go make him bongana. Bobo ki bubambo. Ile mi nuncho bilong bibe.
Bilong bibe bilu hai.
Bebe ki ya wonyu. We mi bisu mi ni biye. Bobo no go make him bongana. Bobo ki bubambo.
Non c'è bisogno
di me, non
mi vengono mai, vedo che
ci ma io vado a mettere, se non vuoi,
ti devi rimurare,
ne fanno un lungo, non so fare sondi, li pigli in sacce di amore, ti devi rimurare, ne fanno un lungo.
Mala me digues,